Akube ingane esikhulile iqhubeka kulala ubaba nomama. Kunini la khona iqhaza lobuzali liguquka? Kwimbuzo evamilele uma ingane sifika eminyakeni yokuzimela, nokho lithini iBhayibheli ngalokho? Sizokhuluma kabanzi ngalokho la ohlelweni ezomndeni, ngakho ungabusabaleka. Mthathe ithuba ngokubingelele ezomndeni, uhlelo ukulethela izeluleko eziphathekayo ngaba ka focus on the family. Omnye wabalali bethu ube nombuzo ngegunya lobuzali, ubuze kanje. Manje njengoba sengedlule ku-18 weminyaka, ngiqhubeke ngithobe kuma nobaba. IBhayibheli lithi kumele iy'ngane zilalele abazali bazo. KwabaseFeso 6 verse 1, KwabaseKolose 3 verse 20. Manje kukusiphi isigaba la khona ngizozimela ekulawulweni bona? Kufika isikhathi kuyo yonke ingane ukuba iwelele ebudaleni. Umngcele wokuthi kuwelelwa nini uyehluka ngokwemiphakathi, okubandakanya nezinga lokukhula kwengqondo kwaleyo ngane, okuyilo eliyinkombandlela. Nokho, umqondo uyafana kwizinhla zonke bese kuzo zonke izimo, umgudu obandakanyekayo yiBhayibheli. Bheka kwabaseKorinte 13 verse 11. Ekufinyeleleni kulo mgomo, kubiza ukuba ubudlane bomzali nengane buguquke endlela nathizeni. Lapho usuke usuzoba ngutanga nomzali wakho kunokuba usancike kuye. Ngamazwi aphathekayo, usuke usuwelela ekuzimeleni ngokwakho, lakhona usuke manje usuwelele egunya eliphezulu-ke kakhulu. Lelo gunya igunya likaNkulunkulu uqobo, okuyokwenza ukuba awusayokwenza izinqumo zakho ngokuthobela ubaba nomama kwabakushoyo. Kunalokho uyobe usuhamba ngokwenhlakanipho abayitshale kuwe kuyo yonke le minyaka, njalo nangokwazi ukuthi uzoyiphendulela osekukuhlalele kumdali wakho. Ngakube lokho manje kuchaza ukuthi sengabala xaza abazali ngokuphelele ulahle ifiso zabo ngawe, imibono neyinkamiso zabo na? Lutho Santlobo. Uma ngumKristu uyazazela ukuthi akukho Santlobo lakhona ugunyazeke kumphathi omunye umuntu ngokungamhloniphi. Phezu kwalokho, njengontanga kamama nobaba wakho uqhubeka esimisweni sokuthoba kubo, hhayi njengabazali nje kodwa njengoluntu, njengodadewenu nabafoweni kuKristu. KwabaseFeso 5 verse 21, kwina bakaSephilip 2 verse 3. Isimiso simile impilo yakho yonke. Kulo mcabango asibuye sengeza ukuthi akukho sikali seminyaka esibekiwe ngokumelelo weBhayibheli ukwazisa abazali bakho. Exodus 20 verse 12, yazisa uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zibe zinde ezweni. Ukwazisa kukhomba ukukhetha inhlonipho nonakekelo komunye umuntu, hayi ngokucindezeleka kodwa ngokomgomo wothando nasentshisekelweni eyiyo yokwenza okuhle emehlweni kaNkulunkulu. Ukwazi abazali bakho akuchazi ukuthi nala khona sewufike kuyimeleni uphoqelekile ukwenza noma yini abafuna uyenze. Umzekelo, kusenokwenzeka ukuthi umzali wengane esikhulile afuna ukuba ithathe zonke izeluleko zakhe ayinika zona. Lokho akuyona into ephathekayo. Kusenokwenzeka afuna ingane yakhe esikhulile ukuba iphathe ngeindlela ezingenayo impilo enhle, kumbe indlela engakhuthazi nengakhuthazeki eyilimazayo. Isibonelo, njengokuba umzali afune ukuhlala njalo ingane yakhe iza kuye, nakuba lokho kungaletha udweshu kweshade naye. Kulezo zimo eyinjalo kudinga inhlakanipho nokuba nothando nkashana usama kokulungile uqinile. Umcabango ogcina phambi kokuba siphethe, kuyasithinta ukuthi umbuzo wakho usebenzise igama ukulawula, control phecelezi ngesilungu. Imvamisa la kuba khona nodontiswane ngolawulo phakathi komzali neyingane, kusuke imvamisa kunenzika thizene ecashile ongabe ezokuhlonipha kumbe imingcele yomuntu. Hlehlehle, besinganaba kabanzi ukuba besinemniningwane ethe xaxa ngawe. Ngakube usahlala ekhaya nabazali? Ngakube usancike kubo ngezezimali? Ushadile noma ushadile? Ngezalo thizene eyisobala, iy'mpendulo zakho kule mbuzo bezingasiphi isithombe ngesimo sakho ngokusemqoka. Uma ukholwa ukuthi ukubuka kwethu udaba lokulawula kudabula umdibi munye nesimo sakho, kungakuhle uthole incwadi ethi Boundaries ebhalwe ngu-Dr. Henry Cloud no-Dr. John Townsend. Ukuyithenga online yithi chofochofo ku-safamily.co.za.
Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa ohlelweni oluzayo.